ganacsatadan oo gadaasa dirmo sinyeerada bucuuyinka la saarado manata iyo salaayalka ee ka ganacsadaan suuqyada magaalada Baydhabo iyo ay hanoota dareemahayaan hoosan dhiyowin maadaama waliyabo iyo gadaayaan badan shir la gado waqti roobaadka dadka degan kamamkan iyo markaasaytii ku gadaan bucuuyinka la saarado manata meel bulshada antiya kalena iyo ku gadaan sinyeerada si uu gabadhan ku dhikadan dhilmaayada hano kumide dadka ka guda jira ganacsigu iyo wali baraadi warlaad iyo warbiyana sadayo iyo ganacsasho iyo mudooyinkii ka guda jireen marxalado iyo kulukulmeen
raadiga ma haysiin marka hoolan ana lamad kuntum iyo siid ya bilawi waan guda jire sinyirkin dirinta kubartada dirbal walaan nambashal turana marka iyadana feeli ganacsiga magaalada Baydhabo yaa unoona inta wal ka gadaayna marka una siiradan barjah mar ku sheenan barshana walaama diiban heedo diiban weelo ku qabsadaan marka man mar hal dollar hal dollar ibar lam dollar ibar konnashal san shubiyan marka idan feeli dadku gaaban ka gadaana waa walni gurada inta booskan ee dirigna gadaana siira gadaana bal olan baahayo may buuha cimaalan leen gadaa lam door ibar lamibar ah san diyaar yaan afargeysa hay baral la suubiye lam door ibar la gadaa marka iida dad aan fahay kan kale hada kan ku barimaysan yoon meelay la kidiibe wal yoog shal duwin kale male laakin qiimaha leey shal duwnaado karaan qiimaha kan inta la qabso hal dollar ray kaas laakin baraka darsamay ibar baawr fulki wadadi la marsiyo wala asnaa ka darsamay heliidan hata helisha ma laakin ama tii dhimaanyada ka too roobta qubta ya hanuun lagaade hanuun madaasa kiisa tuman heliiga la isticmaalo si dollar gadan hada laakin la dollar ray lagaade hada ragii si dhimaanyo jirtag dadan hay dadka wal magiida sidayaan ama tii hanbaad la jeey kale gadaade marka ma buuha heliiga soo noon kiisa tuman feeli man mar heeyeen wadii bayan dadka walka taa kuleeyay walsiye unun dadka bar iyo hawgadaan
alxamdulillahi rabbil alamin ganacsiga waa timido sidaasina maleek jar nolo maalmeeday naga haysada daagisa dhalad oo koy way ganacsiga taa walaana ganta gaday dirbal singeer shan dirin ku beerta noocidaasu ilagoo dhilmaanyada deere dhilmaanyada singeerka noogada ilagoo roob ku koyna baadu ganacsigaana tu maashaallah idan hilaga oo roobka bacyaalka nimanka oo kaamam leeyte iyo badan halka oo kaywa dadka baadiyayoonay dadko kaam leeyte noocidaasan badan alaabta qiimaha yari wii shalay in dirbaale qiimaha ku yiri $10 $7 kan keerna $5 noo dhadhaadka $8 $2 ibar miilays
qiimaha geekana bala faylahay hatti geeki aliyum leel raadaya ilagaasayna ma raay meel quraaday geek wal hala wal dhiko wal ka figraay laakiin hatta jikoodii owlaaday reebreebaha saadaas ma haytay ma raay walna helaasi walakin kooy laakiin hatta walkin kooy mujar fooras adi jikoodii leysaaytan arid alxamdulillaah afmaad wal qabyaad ilka maasaay kan yaraay qiimaha faylahay hatta dadka badni dhaqaalana ma leh dhaqaalaha yar dadka saayidan badan laakiin ma eeta wal ganaada yar ilagaas dadka yaraay waan wal wal gadaay kan yaraay dadka yaraanta ma dhaqaalaha galay laakiin hatta qarashka yar dadka ma eeta awar badan hamartay sidaas jilku doon qol misgeen baa awar badan hamartay dadka dhaqaal 4 sano oo awar hamartay awar badan hamartay awar tasan sabab ee madan heligaas ma haytay hal door leey lagaday shandura hal door gaday lanka sheenon nus door lagu gaday kuma hal door ka nagaane dadka reer magaalka ma hanun fadaayna tan oo mundulke reer baadiga ma hanun fadaayna tan oo mar raayso afar geeska reer baadiga gaaday taas aan la heli gaday shanduriida oo neydan tan mar raayso wili dirinta doro dirinta ifr dhey wal gaday ah laata farsa wal gaday dirinta
aqabyadoon yar yar ka gadaayaan ganacsatadu iyo wali ba sheegana in badan shoo ku helayaan magaalada isla markaasna iyo reed soo ganjeeyaan maadaama ay taa xirfad iyo shaqada oo ay baradeen.